Mwaramutse neza dususuruke radio yacu @voanews.com Facebook VOA radio yacu muduhe numero za telefone zanyu tuzabahamagara mususurutse abanyu ndayiragije nikeza wo kwisumo mu Ruyigi mu Burundi atahije Irene Hermes na Valère bose bari mu Burundi ati ndashaka indirimbo ya kera y'impara zo mu Rwanda namwe ibanezeze ndayiragije wenda gushimiye na guhitiyemo Philomena
Wiza Wiza Philomena
ijwi rya Amerika ikigano cy'umuziki dususuruke radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu.
Nitwa Sigira Francine ba munyabunyegeri ahantu nyine muri Rubirizi kumwe n'umutimbo nkabashaka gutashya umusaza wanjye ari Ngozi umusaza n'umudamu wiwe n'abana biwe ndabakumbuye cyane atashya na mama wacu ari Makamba yitwa mu Masurange nawe nyine ndamukumbuye cyane atashya na muramukazi wanjye ari ngaho mu Rwanda n'umwana wiwe yitwa Yize n'abandi nyine benshi bari muri Amerika abantu bo ku izina rya Francine kuyigera ndabasahize murakoze.
Ubatuye iyihe ndirimbo Francine we?
Ndirimbo ya Tejene iyo ari yo yose ivuga ngo sinshimbere rw'Abanyamerika nkana nzabakiga iyo nyine.
Francine, iyi ndirimbo ya Uwiringiyimana Theogene yitwa Bazaruhira Ubusa.
Sawa.
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Radio yacu @voanews.com, Facebook VOA Radio yacu. Nsabimana Jean Baptiste no mu Rwanda ati ndifuza gusuhuza abana twiganye muri primary barimo Sinabubaraga, Uwimana Isidori n'abandi bose twiganye ku Nyundo muri seminari ntoya. Promotion yatangiye 1998 1999. Ati sinibagiwe promotion yo muri lise yo kunyundo yarangije 2003 2004. Namwe ku ijwi rya Amerika mugira amahoro. Mbatuye indirimbo Homeless ya Lady Smith Black Mambazo. Nsabimana Jean Baptiste ndagushimiye nanjye. Ijwi rya Amerika, ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Radio yacu @gmail.com, Facebook VOA Radio yacu.
Amazina yanjye nitwa Mwibutsa Mutoni Jean Matias, mu karere ka Rulindo, nkaba ndi umurezi ku kigo cya GS Burega giherereye n'ubundi mu karere ka Rulindo. Nkaba nanjye nshaka nyine gutashya inshuti n'abavandimwe, nkaba ntashya abanyeshuri bose twiganye muri Collège de Rebero, abanyeshuri bose twiganye muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ishami ryaho rya Rukara, harimo sete wacu twita Garuheke, Gatete, Felixi, Theophile, nongera gusuza n'abanyeshuri bose twigana muri kaminuza ya Byumba, iyo bita University of Technology and Arts. Asuza ababyeyi banjye batuye mu karere ka Rulindo n'ubundi bari mu mudugudu wa Nyakabanga. Asuza n'abakozi bose dukorana ku kigo cya Jesse Burega, ndetse n'abanyeshuri bose nigisha bo mu wa gatandatu, mu wa kane, mu wa gatanu. Ukomere cyane yambi ati ni Matias ubasuhuza. Aba nashaka kubatura akaririmbo God Bless Woman Karake Dube Philippe, cyane cyane kagatura n'umuntu wita Nsengiyumva ku bw'ayo Mado uri Rubavu, nawe kamushimishe cyane ati aragukumbuye cyane, bikikomera cyane ati iminsi myinshi cyane ati aho i Rubavu bimeze bite.
Ikiganiro dususuruke ni ku ijwi rya Amerika, radio yacu @voanews.com, Facebook VOA radio yacu. Dushoreje ku butumwa bwa Safari. Mugire wikende nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Nitwa Ndayisenga Emmanuel ba nzi ku izina rya Safari. Abandi mu Rwanda hano bita Kansana. umuntu wa mbere banza gusuhuza uwo bita Olivier sinzi umunsi ikorera ku Gatare, ngasuhuza uwo bita Yeri ucuruza inkoko bakunda kwita Kanyobwa, ngasuhuza umuryango wanjye uri ahantu bita Kirundo urimo Gihozo na Mama Gihozo, ngasuhuza uwo bita Mutagoma Rosine hamwe na Benita dukorana ku Gatare, ngasuhuza Bone ukora amagari, ngasuhuza Mubasha wagiye wimutse wagiye gukorera ikabarondo, ngasuhuza Mama uri Kirundo bita Mukarubega Biransisi, hanyuma ngasuhuza umuntu bita Federico tubane mu kidina cya Mitiweli aho ngaho Kirundo, ngasuhuza Musajimana Ivona na Diliani namuhawe n'Imana Federico, ngasuhuza umuryango w'umudamu wo kwanjye uri Murinda, umusaza mwita Muhizi Jean Damascene, ngasuhuza n'umwana wanjye bita Impore Jean de Dieu uri Murinda aho ngaho, indirimbo mbatuye ni indirimbo bita Akaramata ka Medi ibashimisha.
Oh, Oh, ha, 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 karamata. Oh,